Daily briefings hane tenen lewru jun balde mum nogas didi hirande gonden de do hayno opposition do be continue nan kulle yewri golno be bangiri candidate mu en his excellency president Anama Barrow NPP be continue e du woni nantudir gol tan be beledi gambe be kulle wallingol tan holgol men program je mijo mojo gol be jogani dum en go e yontere yawrnde don NPP be njuri mako andra ko 2026 manifesto 9-point plan e kulleje kewde ganda ko den e be porta watte digital platform je ko tawa hen ask e Barrow AI e ko kulleje kewde ganda de ko den be balli e beccita manifesto e halaji men anda multi e dum woni lingual websites e kulle tan kala ko ganda ko e tawa hen manifesto e hen do wawre hebire e halaji men kewdi di yo e halaji be bawta be gandanda be danani e dum woni ko lebete ko andra ko sign languages his excellency president Barrow non e o arino dental ngal gandanda ko dum woni e used a convocation ceremony mo en o e holligol tan e tinare wakilare ne lamungu darinde sengo jangnde surtout jangde tonende andra higher education e dum woni technology e jangengol funding kebe metier e kulle funding kebe no mbawiri tan e nafir koy mon be nafa leendi ngada bamtare leedi e dum non ko tawa he dum NPP ha joni kolleri e tinare mo en tan e wakilare mo en de ngaranda ko den be dari e dum woni ko andra ko grassroots politics kulle politics to lay e dum woni to lesto e dum woni leedi e fof ko ngaranda ko e tawa hen tan okirgol e dum woni motorcycle laaji tan e motoji e dum woni region je constituency je fof de ngaranda ko ben mbawta daro darne tinde habe jiade e kulle topiragol mo ngol dum woni coordination mo eno e dum wona hunde tinde e dum non coalition ha joni kamene be continue tan e kamene non e hay non no coalition no continue ni tan NPP de kolli wonde made kamene ko be pewndi ko tan woni kulle habe jiade bamtare e ligagol e nabugol mijo mojo e nabugol leendi to yeso woni darne mo en te ko dum woni be pewndi e kulle bibbe leedi be fof keba bamtare e yarude to yeso